Odiri kwenu.
Odiri.
Odiri kwenu.
Odiri.
Odiri kwenu.
Odiri yako.
Sons of Africa and Namibia. Ana magwegu kana malacha manwango.
Raso.
Ole vadi kokwe tubinu. Odi konye nelia gidi.
Akombe.
Agugo moto tegune no wao. Come about the Kuro Bodone Noah. Oh, your name, Puna Puna Pomo. Oh, your neck, put them one upon a mob, Bolo Yegu. Oh, your neck, churches in the Bodona Pomo. Oye na bankunwa yi na pomomu olunyegu
akosibe
yegu managu sina ka chineke wabia amuro ni ka kanke mo chuku kelo wana gulumegu anono malo makugu adiradi. One Ugo Bugo. Oh, some get a baller on Oma. Oh, bully in a jangala. In a babble, so bully jangala. When you will love you, man, go but on a church, she
is a love.
What a bono mono matana yanisi. Ejirika bogalanya mancha. O kuo kenye kulu, omero nizo menonwa. Omero no tuto menanyaso, inumbu manejeli oku. Yuhali manikokwe. Organizations of Africa. Everyone of me, everyone Nigeria, everyone Africa, everyone Jesu Wanine, Niojina Malebum, Niojana Malebum, Namarabu Kurenisi. Oniri, 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 oniri,
oniri,
oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, oniri, Yelokun beme popola de mojo dogu oyo ma se ni vitebia zeleyes nanu kachuku eze yara eyi kwonazu made munna de alo no sumenyi obodo ma chibu Joseph okudeli. Oba lonyago na kwive de bodo maluma chivu make ndiane fo chugo nebe nato ezo imoma chive mebe maru ishe nwa bakuno sumenyo onye nke mo shivo haise to sunko ide ishi eze na sambara of Igbo ukwu shivo haise to ji akune dozo bi ofutu hajo mofi hajo mo shivo matinu wasu ole ni bono sumenyi emuti mo
onye nke
ogbebi joseph gbajie eze wata one of ezi nivita gweta n'ibu onye nke mo chiusa felix eze muru na mma aguru no one of ezi nivite idu ihike obodo n'ihe ala obodo malu mma chief joseph atazani ogbatula enyezi n'ivite nwanne m biakene olibalikogwe na-akpọkio nze clifford odinigwe nwosu ezi ka dị ọ na-eme m ọbụtu chief doctor ibeanyi chukwu adịnnọ omeke nne ya n'ọsụ menyi onye nke mo ọnụ na-ekwu n'ụlọ godi win ịbapụ mmụọzọ dị n'obi ọsụ menyi n'ịbụ onye nke mo
onye nke
nze joseph okoye ayokoyo di ma bụ nwa ezute nna ọ bụ ezi n'ibite obodo mma sabi isi una mma umangunosi n'ibụ onye nke mo ma na-eji nnaretọ metola teos na yola adamawa gbatolomi ụzọchukwu adidas onye ọma ugo na bọsụ menyi antoni okobi industrialist onye ọma bagidi ụsọ chiefsa esieso aka bros chinyelugo n'ọsụ menyi n'ịbụ onye nke mụ.